nishapata tabibu, nimedabwalika sipati tabu. Oh, tabu. Maajabu, nimezoea wala sina ghadhabu, kama moyo tuika kana feel vibe. I don't know, I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwa tu imejafura, kufa kwa jana kulara. Taratibu, gonjo langu lisha pata tabibu, nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu, kama moyo I feel it by more. I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.